Frederic ndabaramiye umusore w'imyaka 34 y'amavuko 19 muri ayimaze nta biganza gira ubumuga afite abiturukana mu 1998 mu ntambara y'abacengezi avuga ko abacengezi bamutegetse kubafasha kwica abantu yari hamwe nabo mu modoka arabyanga barabica ubundi bamutema ibiganza byombi byacikiye nko mu cya kabiri ugiye kudutengaho ikiganza gitera yugana ku nkokora ndabaramiye avuga ko yabayeho mu buribwe n'ububabare bukabije igihe kitari gito ariko mu 2023 abagira neza bamujyana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aravurwa arakira ndetse anahigira amasomo atandukanye ari nayo yamufashije gukomeza akagera aho ageze ubu twamusanze hamwe n'aho akorera ni mu mujyi wa Gisenyi maze atubwira byinshi ku buzima bwe
uyu ufite ubushake bushobozi buraza nagerageje kuyikuramo kuba mugaye kuko nasanze ari ibikangisho kuko abantu benshi iyo babonye umuntu amugaye afite ubumuga bahita bamubara nk'umuntu ubwo wavuye muri sosiyete ariko njye nagiye mbona byose bishoboka kwiga bishoboka gukora iyindi mirimo ishoboka mpitamo kuba nashobora kwigisha bagenzi banjye cyane cyane mu kubafasha ibyo bashobora kuba nabo bagiramo uruhare kandi ntiwabibabwira ku munwa gusa ushyira no mu bikorwa mu gihe ubaha ingero ukavuga uti wagombye kuba wakora iki bitewe n'ubumuga afite kugira ngo ashobore kuba mwarimu mwiza no kubaha ingero namaje kwiga igare ndigeraho ndabishobora mbonye bishobotse nsanga na moto byakunda ariko abenshi babibara nko kwiyahura kuko mu muco w'abantu cyane cyane Africans bumva ko umuntu ufite ubumuga aba yamaze kubura ubushobozi
twajyanye kandi kuri kimwe mu mbuga zigishijweho gutwara ibinyabiziga yatweretse uburyo atwara igare moto ndetse n'imodoka aha ndabaramiye twicaranye mu modoka maze arayapfa tugenda tuganira twaye
ubimaze kwaka hanyuma imaze kwaka fata hano irama hatwara
kuyobora nta mbogamizi bigiramo
nta mbogamizi kwindura cyangwa se kise gutya ntabwo kwiga kumva kugenda
ubu umaze kugera muri bitesi ya kabiri kandi nta kibazo uragira
nta kibazo ndagira ushobora kujya aho nshaka kandi ngira umuntu mbongamira
biragaragara ko nta mbogamizi ufite mu gutwara moto yo buriya uyitwara gute kuba bisaba gufata umuriro umuntu asa nk'ukurura ayiyerekezaho
ni ukuvuga moto nayo ni ibisanzwe ni nk'igare ariko ibyo byose umuntu abikora kugira ngo ashobore kugira abo yereka ko byose bishoboka hari ubushake n'ubushobozi baba buhari cyane cyane ko twasanzwe kumugana utari kubura ubushobozi
uretse kuba abasha gutwara ibinyabiziga ndabaramiye Frederic akora n'indi mirimo itandukanye harimo gushushanya no gutera amarangi yandikije ikaramu na mudasobwa nta nkomyi izi telefoni zigezweho n'abarayitunze kandi ayikoresha nk'uko nawe ubigenza ukoresheje intoki mu 2025 we na mugenzi we Zakaria Dusingizimana bashinze ikigo cyitwa Ubumwe Community Center giherereye mu karere ka Rubavu ni ikigo bavuga ko bashinze bashaka gufasha abafite ubumuga kumva ko hari impano batagomba gupfukirana ubu kimaze kwigisha ababarirwa hagati ya 200 na 220 nk'uko ndabaramiye abivuga bamwe bibumbiye mu makoperative abandi bakora ku giti cyabo gifite kandi abanyeshuri bakaba mu 200 barimo 408 bafite ubumuga butandukanye babigisha ibijyanye n'ubudozi programu za mudasobwa ndetse n'ubundi bukorikori umva ubuhamya bw'abamwe mu bari baje kwitegereza ibyo ndabaramiye utagira ibiganza akora
kubona umuntu nk'uri utagira ibiganza atwaye imodoka atwara igare akoresha telefone taci iterambere ryagezeho baramuhamagara akabikora mu mufuka ibintu byose abishobora urayabera abandi urugero urabona ameze kuriya ntiyiba ariko ugasanga umuntu afite amaboko n'amaguru bizima ari kandi uriya ntabwo asabiriza
harimo abandi benshi benshi bipfobya ugasanga ajya ku muhanda agasabiriza kandi hari ibindi byinshi yakora mu bundi buryo nk'uyu nguyu akababera intangarugero
Frederic Ndabaramiye yatubwiye bimwe mu byamutunze akimara gucika amaboko ariko ubu ngo yarabyitoje aramenyera
icyabaje kugora cyane cyane n'ibijyanye no kwambara no gushobora gufata ikiyiko gufata ikaramu n'iki ibyo byose nagiye mbyiga buhoro buhoro koga nabyo ntabwo ari ibintu byoroshye gufata isabune kujya muri dushe gufata amazi ukayashyira mu ibase nta wundi muntu uri bubigukorere kandi kugira ngo ibyo bigerweho ni ubushake nk'uko nakomeje kubibabwira kumva ko nta wundi muntu uri bunkorere njye nkagerageza kubyikorera ngera igihe mbigeraho kandi ibyo kubigeraho nibyo byatumye n'abandi nshobora kuba nakorana nabo kuba babona hari ubushobozi koko
mu mishinga Frederic Ndabaramiye afitiye ikigo Ubumwe Community Center harimo uwo yise I am able cyangwa ndashoboye ugamije gufasha abafite ubumuga kwifasha watangiranye n'abantu 20 bakora imyitozo ngororamubiri nko gutwara amagare kubyina n'indi myitozo ni umushinga avuga ko ku bufatanye n'ikigo cy'abanyamerika azagera ku bantu benshi bashoboka akabafasha kuva mu bwigunge no kurenga imitekerereze y'uko hari iby'abafite ubumuga badashoboye cyangwa batageraho Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa radio y'Amerika.